Yeah. Yeah. Sony Entertainment. Very good, very good. My Kwana Hamada. My paper. My pata moto Hamada. My tenta. Mwanakazi, para mulita. Mwanakazi, para mulita.
Zina kagori ndiga madaga na paulusi teka na umar seka kwanda zimase wera padanga dindine presa kakundi kola fagari wawaguli banki ndiga fanaga standard ya mazandi lande imene yundi mada kaya funa drama zalo lela kukaba nduko funa zaba mwamba pasi nirada mwana kazi iwe undi binisa mwana kazi iwe undi gwili standard ii ndendi mada case sikonde changa singat my best inibe uya we know that we're in this place. Cindy, who joker is his own best.
Mwanakazi, undi.